No, no.
Mi boy.
Bad Loso.
Max Mizer.
Yeah, beyond the mic, take a good course. Ninatoa dose. Nadondoka kama water flows. Mini beach penning gumu OG. Ville ville tozi. Vyote na vimodu off cozy. Yeah, my sneaker, my chaini, my bling bling. My rasta fasheni, my cutting. My gambe, my demo, we popping. Pien in a weather, my punching, my boxing. King, king, bad on a fighting, my fighting. Run E, ni motobati, unipati. Kasi, kama risasi, ni fakti. Bad on a kalisa, wa rappers, my waki. Ukitaka ushindani, joo dimbani. Maisha yangu ni arakati kila siku vitani. Kutofuru kushani, uliza kwembe nyumbani. Mini mbish tangu young, nina rap mitani. Shut up, kaki mesija kakumaja. Toto mama uniwezi ngoma ngumu brada. Atitudi takikatili kama nduli dada. Sio 46 takuzika 47 na ibada done. Mziki di umemaster njandan. My crew on spot, yes gang number one. Kwenye ma flow, kwenye ma show. Tunabotiti kumake ma door. Wanda to blow, tunavogo. Kija medali la kiko ma door. Tuna score, oh, tunadukisa kizani ya door. Na mziki tunakalisha, tuna move like whoa. Fit, flow, your beat is na dandana. Nasidundisha design ya mpira na dandana. Ngumu sana, kuni shinde kwa kuchana. Takudondosha kama miereka na maidana. Jap jap yo, techniques ka J-Mo. Na leta so, na kabako o machino. Mabisho, machawa watoto show. Shobu za kijinga na kalisha wa mafo. Taarifa zimefika, au sio? Chota maji lakini usitibue kisima. Huu moto sijaribu kupima. Steve Maker, Chess Gang, Daton Boxy. Mawe!